your mind. JCB, Sindo, Yuzo,
Wakengwa,
Chaka,
double happen this one.
Akisadiki kisa kama moshi wa shisha leo na data kichwani kabisa marua amenipata sipati picha. Nashika kiboko nyoko kama ticha licha, madogo kibao nimewaficha. Mkononi siwaoni kama filter, nikesabu kitita na wakunjo soni kama ndita. Napo rap loni kama vita, na wanyonya maimsi busu kama lita. Pima kama mita, kama shifter, na flow kwenye bita dogi kwenye speaker. Medula zinatema kama natapika, na pozika mazishi kwa wanachapika. Hakika leo nimejenga garika.
General medula zinatema kama natapika, napozika mazishi kwa wanachapika. Hakika leo nimejenga garika. General.
Miaka mingi imepita, record mingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh. Miaka mingi imepita, record nyingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh.
Nywele zimevurugika, viatu sijafunga, ukuna burudika. Jinsi sijavaa mlegezo, shati combat utasulubika. Tesi chikipostu na kuturika, na kuja kijeshu kunadundika. Drunken master ile kiu hakika, natumia sekundu ala so dakika. Watengwa tubatisha pani uhakika, slete za kishoga ukapapatika. Una deal na wahuni sambaratika, jiso sensa ya mtaa hautahesabika. Na vyo tanga na njia si watanganyika, tushalamba chumbi nyingi tuto danganyika. Changanyika watengwa tusha kusanyika, fake MCs muda wa kutawanyika. Kabla ma legendary hatuja kasirika, hatupangu na radio tuto badilika. Kama tika mtani kuna pata shika, sikiliza kubwa zako utaelimika. Fata mambo yako utaheshimika, harachuga na wanangu tusha miminika. Kama kawaida speakers inatingishika, wake msi kamwe hautokubalika.
Miaka mingi imepita, record mingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh. Miaka mingi imepita, record nyingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh.
Check it out, yo.
Genge ni hardcore, raflo, casual, kinunda michano kitambo, patrus, nisingi kifanta, na sidos, mapro, mabro, yo, wahizi mbanga, nguzo ni saba, watengwa ni legacy, ujamaa umetujenga si, mbio mbio mikakati, bushori, street ngepa, tuna bad temper, microphone inspector, yuzo msela dreda, bega kwa bega, tukirapu mimba reba, shega ubongo lecture, kitengwa tengwa veta, graffiti marai mnesa, tafiti unaonyesha, bendela ya bati, uliza, ni taasisi. Nasi si ubuntu, ujasiri, usaliti,
tuna upendo,
alisi, nasi si hapa. Ona mtabonga nini,
bonga nini.
Miaka mingi imepita, record mingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh. Miaka mingi imepita, record nyingi tumeandika tukatupa, na bado tupo fresh, bado tupo fresh, bado tupo fresh. Sema sisi tupo fresh.